nangoja nifa ndo nisifie.
Uwa uchisi wo
da Isha boy makisube. Unaweka tena
Bani music.
Aya tena wauchi wauchi
wauchi si wo
wauchi wauchi
wauchi si wo.
Leo na mimi nataka kusema
wauchi si wo.
Nisiposema nani atasema
wauchi si wo
wauchi wauchi
wauchi si wo
wauchi wauchi
wauchi si wo.
Leo na mimi nataka kusema
wauchi si wo.
Nisiposema nani atasema
wauchi si wo.
Mzee mwenzangu umeyatipula, umeenda kubeti hela ya kula, unatukana umeficha sura, umeolewa unajita chula. Basi tena wochi wochi, sema wochi wochi, mbele za watu unaniongelea, unanyamaza nikitokea, napita moja nakuja tisa, muda mapenzi unaleta visa. Aya tena wochi wochi, tamani wochi wochi, kivipi uchote maji kwa tenga, kipata pesa nzako na watenga, mchana unasali usiku mwanga, unataka kuona ujajipanga. Aya tena wochi wochi, jamani wochi wochi, umeona paja ndo umepagawa, unataka ule bila kunawa, unasema nzako yako yaoni, unampigia chavo mkeo chooni. Aya tena wochi wochi, jamani wochi wochi, umekunywa bia utaki kulipa, inakuja bili unajichekesha, umeagiza nguru unataka papa, na wenzako sasa unatucholesha. Amora pae teza ena wema, konde boyache. Aya tena wauchi wauchi,
wauchi si wo,
wauchi wauchi,
wauchi si wo.
Leo na mimi nataka kusema
wauchi si wo,
nisiposema nani atasema
wauchi si wo.
Wauchi wauchi,
wauchi si wo,
wauchi wauchi,
wauchi si wo.
Leo na mimi nataka kusema
wauchi si wo,
nisiposema nani atasema
wauchi si wo.
Umo wewe ni kunimbovu mtoto wa mafia. Aya twende sagula 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 500. Sagula 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 500. Kama umeona beli, kaptula, ekofia la kuchumpa. Kama umeona beli, kaptula, ekofia la kuchumpa. Aya sasa timba kushoto, timba kulia, katikati ni unaona jia. E mwanangu timba kushoto, timba kulia, katikati ni unaona jia. E wanangu unajia, unajia, ni unaunajia, unajia, wetotela unajia, unajia, we mtupisi unajia, unajia, lalala unajia, unajia, msolini unajia, unajia, msaula unajia, kama vile unajia,
iwajuli
unajia, kama vile unajia,
wepateli
unajia, kama vile unajia, weza mda unajia, kama vile, umo umo,
wedi blow and touch.
Umitaga Bani Music. Chalaza.